sikia maombi yangu nikuze baba pona kuomba kwangu nikuze baba mokozi Yesu. Nikuse papa, sikia maombi yangu nikuse papa, ona kuomba kwangu nikuse papa, mokozi Yesu.
E baba mimi nakulilia, hakuna mwingine kama wewe baba. Tetezi wa maisha yangu, ni nani mwingine kama wewe baba? Wanijua vyema maisha yangu wayajua vyema matendo yangu baba yangu ninakulilia, baba yangu ninakupenda, wewe ndiwe ngao ya uzima, wewe ndiwe mtetezi wangu
nalia baba, nalia kwako Mungu wangu. Nalia yawe, nalia kwako Jehova Jire, usibaki kimya kwangu, nalia kwako Elisha Dai, ona kuomba kwangu, jibu hitaji zangu, ona kuomba kwangu, o Yesu unijibu baba ye. Masia ye. Niko chini yako, kusoma wazo yangu, usa mwenendo wangu, wewe ndiwe Bwana, usiniache baba.
Kamwe, bila wewe siwezi chochote. Baba ninalia mbele zako, naomba unikuze baba, naomba unikuze bwana, bwana. Sina mwingine ila wewe baba, ninakupenda mokozi wangu bwana, hey. Mbevi nakulilia wewe, naomba baba
nami niko chini yako, naomba uniguse baba,
naomba bwana
nami niko chini yako,
nami niko chini yako,
naomba uniguse baba,
oh, oh.
Mokozi Yesu
usiniache, naomba bwana nene. Nami niko chini yako,
naomba
uniguze
baba.
Nami niko chini yako,
naomba uniguze baba.
Mshauri wa ajabu,
naomba uniguze baba.
Mwalimu mwema Bwana yeye.